mala ngoma mala ona male bola mala noma mala yeah una barinchuni yeah kila siku mina lala mina hangover full of stress zime ya hangover yeah. Stack tena wone guse cash stack ile yeyuki nema shoot wasanuki shachafuko wakumbuke nikishoka na usongo kalisha niko bongo na misha tu michongo michuma wenondo Keep it a da. Eti sina dabu na wakanya pia watakamatia. Pige mbizi kwenye moto, fuma nisi kwenye ntoto. Pige tisi so kitoto, kimbi sana kwenye soko. Uri sana kila moko.
Kibiza da, nchaka. Kibiza da,
nchaka.
Kibiza,
kibiza, nchaka.
Kibiza,
nchaka.
Kibiza da,
nchaka.
Kibiza da, kibiza,
nchaka.
Kibiza da,
kibiza,
nchaka. Nikishoka
na usongo, kalisha niko bongo, na misha tu michongo,
michuma,
wenondo.
Dear Lord, kibiza nchaka, kibiza da,
nchaka,
kibiza, kibiza
nchaka,
kibiza,
dear Lord,
kibiza da, kibiza
nchaka,
kibiza da,
kibiza
nchaka, kibiza
nchaka.